Mahaba nilipokea, nisambaratishe, usiku nikumbatie, unidatishe. Kama kupera, you are the only one. Kama Jamaica, Jamaica na marijuwa. You're my sweetie potato, unaponi pa korabo.
Tunapingiri pingiri ma,
wambeo silete shobo.
Tunapingiri pingiri ma,
situle wabaki na shombo.
Tunapingiri pingiri ma,
tatalima mlango wa chuma, kifunguka unauruma. Ukichepuka mintanuna, tatalima mlango wa chuma. Jua na kupenda sana,
inapenda kuninginia, kuninginia, ninginia. Inapenda kuninginia, kuninginia, ninginia. Inapenda kuninginia, kuninginia, ninginia.
Akitaka deki mpigie mopa, mopa, geuza mopa. Baby nyanya mia, sije nikateleza. Nika mwaga tuzu chini, zonge wapi nitataweza. Dafu langu, likikoma litakuwa nasi. Itungulie tangamie, ninyo na maji yake. Itungulie tangamie, ninyo na maji yake. Kati mama dede, kamuona mchumba wake. Mahaba nilipokie, nisambaratishe, usiku nikumbatie, unidatishe. Ninapenda kuninginia, kuninginia, ninginia. Ninapenda kuninginia, kuninginia, ninginia. Ninapenda kuninginia, kuninginia, ninginia. It's a boy shop, baby. Make money for my love soldiers. We take it off.